studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hedi be studio tamani o do sa yo sakki ma do Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi do di juude men zone de la presse ila bamako nun jire jingondirta e bogi jande di président leydi France Emmanuel Macron non dardi kanankobe leydi G5 Sahel de ngara pou nyande 16 lewru décembre fa andina ko laabi les garanga soldats sen leydi France les lefol Sahel ngol wambe amadou anda fuddo ngarta ko emu en sabede kebata ledde e les pharmacies ngaji di be dardi du lam o tinon hunchati dalaka ko yaawi pont des martyrs dun pont arano bamako o yalla o moyina so jabortobe ka teki tike omo dimbo satuji dunke en famu ka kolliti kulol fu warana hen sobe ana hani yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah do e dostijo tamani président leydi France ndardi honoro mudu leydi G5 Sahel de andina do dari li garanga soldat sen leydi France li lefol Sahel ngul kanan ko be de do leydi non jabbato Emmanuel Macron nyande 16 lewru décembre bat mudu wadam po leydi France do be do kanan ko be ndardata balligo hono laamu laabudo du ngaki wattumo français wondi e wagnade le lefol Sahel ngol nanno go noddago non wadi wattumo ono suba kamudun fu imwadu walere leede tati millioji temdere dollar mali burkina faso niger fawarde e leedo leede yalla be kaba e terroriste yagal kedena mamadou samseku
tama kabaru barkan le sahel ngil yawtete denno jawab mudun le ngal do kortal ka fadden den kanko kanaka leedi france holitivide an hani do yawiru fuf al haliji politika ku imadraji leedi france le sahel ngil yawte bangal leede juy gonde der G5 sahel emmanuel macron holitidun metemako bangal ko jatri latade imadraji ganyo leedi france mi wawa mi hana dun nellude solosabe leedi france der kala neku sahel do imadraji ganyo en leedi France na wodi sato jati do yamrore politinkobe be don ko hali kananke leedi France o to wuro poton do ko buri hewde solosabe leedi France masimbinabe galleedi mali nyande noga e joliru novembre jabidundu jeya to tondral haklay hakune kanko macro e kanye honroj makko en leede G5 Sahel lamman san yo leede mali niger burkina mortani e tchad e leede brufuf mali e burkina imadraji kewdi ngadama batte hultinde mette e wi kambe majotobe golleji nibudi leedi France dar sahel ngil denno kanko kanaka leedi France holitivide o mo yiddi labbinde kabar mudun fa laaba hakune makko e hono rojo makko en leede afrique e dossier faji imadraji kabtibe leedi France dar sahel ngil ka fodde den halaji kewi sanne e do ngal do kawtal to potum
kana Emmanuel Macron e hordu yewto famu mudun labbina du politika ku France le lefol Sahel ngol e wi fambe politika ku e wi mabbe faande non hono konnagu France ana wondi e aywinade bangal no soldat sen France be gondi e haberde terroriste yagal ni kanko docteur Mamadi Sissoko dunke fam politika le université Bamako do wonko halde Imran Akilu mayga non kedanna Ali Sissé fa beedro den fam
wana kamar min jida an nasara enmi ko min jida tan woni dabereji ko be jogi bangal nifure basingaaji gondi de leede leedi France e leede Afrique be ana bilondiri le gourdam mu fu nga ko min jabanaayi woni dabereji ko France bami bangal nifure bas gondo le Sahel to hawle djihadiste enbe Mali Niger payota de Burkina Faso kina yimbe be fama ko dum woni wana horay be leedi ambe be hani yaade fuccitoyde darne mu e juude ami president Macron hani fuccitilde no laabi darne mu bangal nifure bas gondo le leedi Mali o kabotobe France gombe Mali dobe fa walla Mali habade djihadiste be waddi be na goddum waddi be e miloji be fa he djidalla o fudo
won la problematique
kebe kabaruji studio tamani do WhatsApp mudun 7662 88 51 na do via mudun do 37 321 sabe chaldi kesi anangondi e dartorgal sotirgal amo ledde selama fa wattu goddo nan yo dum woni ko syndicat ngaji pharmacie malidi kolliti min si cialleedi medan non bamino aadi yobudo ko laamu o rewete ko farde kawral wadde non kabar mudun an e ko sullini wombe li amobe fa beedro den faamu non kedde no Ousmane Yali Bouli Aminata Diall.
Ewi sendika ngaji di dabere nde pamama sabe wasugul yobre jom en farmasi ngaji be nyamandeji di fu. Dr. Burema Jara gondo e fedde jom en farmasi ngaji mali bo liti wida chagal kulitano wida nyamandeji gondi do amodi njobete no gaitan yoba e maji leite medere.
No wovirini ana heddi fa yamiroare wande. So mbawi yobude fei hande min itan yamiroare amende. Hid Allah wala hen. So gollo be farmasi be keb ali kalisi mudun en wana fan inde ministru o gollo be kanyi endare ni be dum be fuditi tankolle
nde dabar jom en farmasi ngaji ana wembi wombe amu walde nyaama bo liti wida ana darta e lam o darta ko yaa hebininde o tidalla jogola
il
faut essayer de yidude o hore be no en bayi mo inirde dum pamo be ledde be nyakinaam misalu ngotube gollude jogi be tidalla kalis be ngotube gollude be suka e mabbe dun gollata kam en jogi al musadaaji mudun mido nodde lam o kani e gollidimbe mudun ewa ngal gol nongal wawi yarde no moiri fa oti Allah porto
fa diti Allah ji gondi hakunde jombe en farmasi ngaji e wombe amo kebene jogala ministre kuminido cialalo holliti wide be joddeke talataare de e kanan ko be gollerde amu misel amala sidibe holliti wide dabareji pamama yal titalo an hebene jogala
je suis heureux de dire que
welti e hande chek ngaji di fu na bama e banki ngaji fa no dum wawi mo inirede no yawri hande ko mi darata gol darngol golle gol farmasi en be ngadi gol ngota
certainement s'arrêter
kulitinde wiide ko buri million goto e ujunaaji temere njoyo woni wombe e amu
hono habbude deugal taggal goddo hono goto e bamrobe be ana wondi ana woowi du leydi malindi o golle yo le region kay o buri fe heewde do jolarin kobe keewi so omo moyino arande handenti dalaji keraaki hen fay so sariya ana yamiri dun yogabe yibbe na rimdaabe gorko o murtinan debbo o do naytida hakkile mu feewde mu en Fabi dere dem famu kedena Mamadou Sam Seku e Aminata Diel
yimbe le hobbe na cikiti bangal nuygal po martir o pon bamako nyibado fadde wattu independence e wi bamako kobe pon o na dilla sanne wattu mo yimbe lana do hen
min e horan so mido donna e do pon on mido hula fati dayan ko boni ko wadi hen
to golirde humanide dati ton kambe horobe kuncane hore no jo inta hakilaji jamarande basufu wala e pon o e dum hayba dun no haniri dum woni ko holliti banyari hore jo golirde humanide haybugol o do pon o
lupona no wata fata be golleji e do pon o ana yubondira njogalan lobban ana wadira no gasiri hono no wirani dolle teddude ngotinama dogude do
kanko docteur Seydou Kanté dunke kabaru jangnirde dodure ingénieur en gondini halaji e do yimbele golir humanire dati ndenno e wimako an hani jati pon dilla wattumo dongal heewi dum mudum
il faut décharger le
dolle de ana kani buytede dum fuddu dum hanu yarude noku goto e bi omo dimbo dimbo gongol ka wana fe hunde so ko teddi ana hen du dimbo wana dum wata so dum sama ko hani jatin pon ana dimbo
pon vivre normalement
an juro dum bo dun yo ingénieur mo wonno yimbele gonnobe golleji haybugol pon o wattu hitande 2010 tagal dido imadraji woni ko holti wiide pon o na wawi jati nawtorede far duubi temdere kultade di kibba
e nous avons
mi tawi nuyle de kana mo yi en bawata bonnude pon o ana wawi wadde duubi temdere
le 100 ans
on kebi famo yo kabaru pon aran bo ko o halmo wanda gondude dimbaade si hulbini yimbe ka donke en famo non kolliti kulol wala hen sabe no maadi ndi warani ana teggi faande wartide do kabar hono ko biida habugol dewle ciagal goddo bamartedo ko an woowi le mari do o golle yo region ka yo buri fi heewde do njolaren ko buri fi heewde nenno so omo moyino arande handen tidalaji keraake hen fay so omo aywini omo yamiridu omo yamiradu le sariya nonno yogabe e yibbe na rimdaabe habobe dewle e ciagal murtina ko ciakitega debbo kabanaado faabeedere den faami kedon Ousmane Niali Buli Aminata Diel
yamirinde kurtugo mudum wada gal mudon yo subade menu na gidon latade kejaado mum le de gal mum edon heewi wadde ko buri heewde fu sini yo joomun dawdo waawa warde hawra hen faysi tawa sariya mali an hokka neddo wada de gal mudon faysi hawrata tidalaji an ngada do mudon wattu yoga basiru kanute yo neddo kay wonko waay sedaade do mudon
je suis carrément
mi jabanal ko milaado gorko wadanta maane mawraado gorko bangal dewgal mi yihi misal goto miral o wadani maane dewgal e gendi mawraado gorko tagal dum miral o jabali serve e gendi morado gorko do mo yeyi fu ma haldan mo ye onyo gendi ko sabi kanko wadi mande dew gangal yeso meri en hono de kulle ana wadda rafi kawral e le galle e kanko e morado gorko o be kabi hen du lataaki hunde ne wiile
salif dunkara walda en go hakillo e wi makko dum ana beede nyibugol le galle ana holita dewral won hakkunde bibbe galle o na gidiraabe be
moi j'apprécie les mariages
nika mi do wodani ko mirado gorko wadanta morado gorko mande dew gal tawe wala ton ko ana holla be ben jido ndiri be fube gotum e le galle o mi yali fu boni ko woni hen mirado gorko o yafinanan dew gal morado gorko o tan
aisedu sisogo yo kurtido ko boya jomsudu makko ana jodi gabon e kurtugo makko duggori ko lati kejaado mun le dew gangal
je me suis marié avec
min e mini gorko jomsudu an ngadi di mande sabi jomsudu an o walano don so ho gonga ko mi yidi tawe jomsudu an o ngaddunomi mande yeso meri em sabi be mbiyanomi min gada kullaje yogaaje ko min baawan wadude sabi wana kanko woni goro
e wi Moussa Maiga officier état civil gonde foftere le dewle temedere capande tati fu do yamirode ngadirete le meri kay dum wonno ko mariatu makko lu hebin studio tamani iwde kay
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
fada kabaruji region ngaji medem keben fama hono kasara wadi barmube nogayom bete hande hakkunde kifuso e yoroso fa yoga ka heli neno barmube na awle su doktoro yoroso ndu e wi cede en ka yo camion nabano do lumonkobe yude 100 yade bura sami wattu 5h bete yade 6h nokku do hakkunde mudun e yoroso yo kilo ngaji sappo joyi anda ko sababu ka do kasara non ka hono makka wadino e yabbade maybe nayon e barmube hewbe dongol lawol le lewru novembre ndudu kasaraji laawi ngadi maybe sapego e barmube ko buri teme taton le region kulik euro yo golede protection civile andini le tongan mudu lewru fundu nenno buri ko lewru octobre sabede yo taton tan keddino hen fondo lawol seware yade wo tugate banka sinon wurji nyande altinere de le fusugol bombor ko heba nante dum camion jurdo moti yade bankasi yanti e do bombor nokku cilol fa goto heddiki ma hen camion dido bodu jurdo sigaso du hono yimbe jogi be kabordo be anda ko goni palike magol do palike e do mudun do lawol yimbe dido mbarama camion odu sumama yo do kaddo de dido kabaruji ke de dat fande yotrema ane yeso yon tawde ko warani
Sido tamani